To you, the mic I plead. Have a merciful eye on me. Yours sincerely, Rhymes. Yeah. Mike kano ke nkukute. Ngalo zange n'obuwombeefu nkwegayiridde. Kwata akalimi k'essaawa tusaamu katono mu budde. Projection yo maaso ndabe wennyimiridde. Nga ndi n'abakungu ffenna batimbye ku bipande. Olibo wandiisa erinnya lyange waggulu ku lutimbe. Selekta leekaane nga ndabyeko mu kizimbe. Abaana basanyuke, zebbiiti tukasuke. Nga ndi wamu naawe Mike ke nkulabyeko nsanyuse. Abatonde kuliranga kuba eri toyina kyolese. Suubiza okugonderanga twegasse kale tupakase. Hip hop tumuwase, zibbiiti tuyonse. N'ebitone tuyolese empisa mbi bulijjo kale zondaze. Lwaki buli lwenkuba essimu yange gw'oginyiganga bize. Ggwe mukulu wange ongambangako w'olaba nze nga mbuze. Ggwe mukulu wange ongambako bondaba nga mbuze. Kuba abasajja bangi bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kubayisaako kikopo kya buji. Kale nno nange kubanga bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange fulempiki ey'amaanyi mu kazanyo ka drafti oba chesi. Mbere even number bongata mu hip hop sequence. Sentence ku sentence stekeo impact etabaddewo mweno course. Bless me above all nze mbere bossi. Njawula mbalenzo mpe adult dose. Bwe kiba kiganye nkukiriza kaloko zese force. Then kawine we toss and jaw will blaze. Mu maaso ga press olukungana nga bakoze conference. Mu mutwe tuleke mu space. Omunaberanga rhymes zaffe yeberenga sosi. Tukulukutenga byasi. Boba studio fe tukozesenga bass. Njogera kuba tesi. Abebika ebigoye nga ate bakifeesi. Kozi muyete mbeera mu loss. We came for a purpose. Never to walk like a tortoise. We work for a status. And all is to leave a legacy. Kuba abasajja bangi bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange kubanga bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange Mike ke nkukutte. Tusaamu katono mu budde. Ondagenze wendi banyimiridde. Waggulu ffe ku bipande. Je sign autograph. Ngoloba fani baze bazisaba. So boy I run it right.